DJFrazyZambia.com.
Production.
Oh my God, kula si unikas. D-boy tale. Swagal is a seven-time.
Yeah. Love wings katoweka. Taka mufpe tobo. Hila hashtag. Fila panga sensi fya. Ni love we. Next time we gonna my friend of a fake but. Body was so porola, bagama one. Yeah.
Party time ulule findu fiale show, papa mbele benze kuni wone lamo. Why wenze kuni wone lamo, patu ine ni makala chabe na murungu.
Wewe wanipasa love yako mimi. Mimi na wewe. Mimi na wewe.
Musanga chabe wenze kuni na mabosa. Hati wenze kuni konda ine. Kashi wenze kuni pasa beef. Why chalo chaba so? Mamele benze koto pela labo kanchi benze koto na maboza inse.
Kanchi ni wakalu na tu wanze koni na maboza kembo. Kanchi wanze koni pasa labo do or die. Mama sit, mama
boy. Pari chano ule fili fiale show. Baba mele benze koni wane lamo. Why wanze koni wane lamo? Patu ine ni makala chabe na murungu.
Wewe wani pasa love yako mimi. Nakupenda, nakupenda, rafiki yang, rafiki, mupenzi wang. Nataka kuwa nawe, niwewe kana sala, niwewe kanifuna.
Pari time ulule pindu fiale show, papa mbele benze kuni wone lamo. Why wenze kuni wone lamo, patu ine ni makala chabe na murungu.
Wewe wanipasa love yako mimi. Mimi na wewe, mimi na wewe.
Neukutaka mwemfu. Everyday, famo ngatu wabomesha. Bala tuseka dionse kwa timuti. Na 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 na. Hala pafitu tamwa mpala me. Nidia na kwa teolo mpala me. Tatwa pala na pona mwebo. Apo mpweno pulani. Beno kupula estori. Tabafuwa no kushita
kutoni. Pari tamulu lefindu fiale show. Papa mbele benze kuni wone lamo. Why wenze kuni wone lamo. Patu ine ni makala chabe na murungu.
Wewe wanipasa love yako mimi.
Mimi ni mabigwa na mawazo. Marafiki yao
Lich cash, lich cash. Kila siku mimi tu mapigwa. Wizi nyanga deri deri deri.